Sinti Records.
Ura mangu genje, ikure mayari ara ikurota. Baby romantic, siwezi waza nikikupoteza.
Subiria, subiria, nikisubiri mpenzi. Sinilikupa mapenzi, narudia baby. Ukinitoka baby tauma, na mitakonda, yeah.
Cause nobody compared to my woman. Urivyo mzuri kama dori, roho yangu tabani. Toka zamani, bado ni wewe natamani.
Patanga message in the love, nitakupeleka kwa mama. Sina ujanja na kupenda, bukunduru mesinguvesha.
Namona tunagombana na bisha na pigana.
That is so funny.
Niwe napenda nataka na sina mwingine.
That is so funny.
Nobody else that is as you. Wanajua we ni wangu. I'm gonna marry you one day.
It means yours never Sunday baby, but you know. But our song is on repeat, saying I love you, darling. No get me tea, baby. Still I will love you, baby. Ukinitoka, baby, nauma, na mitakonda.
Cause nobody compared to my woman. Ukiuliza majirani, lakini wewe natamani.
Peleka kwa mama. Sina ujanja na kupenda, bukunduru mesinguvesha.
Ni bahati tena na Bruce Melody. Rwanda to Kenya, tuwape melody. Uya mangu genje, ikure mayari yara ikurota.
Kukunduru mesinguvesha.